mwanjye menye uko nabaho muri y'iminsi igoye aho amahoro arumbye urujijo rukarumbuka nyigisha uko nabaho nakugayisha numumugisha Yesu jya unyibutsa gushima nimpura n'ibibazo ubwenge ucisha ukubiri n'ibituma nkugayisha mu ruhande rwawe mbariho nguma numumugisha Yesu jya unyibutsa gushima nimpura n'ibibazo unyigishe gutuza nyigisha ubwenge ucisha ukubiri n'ibituma nkugayisha mu ruhande rwawe bari bunguma umpe gutuza mwami wanjye muri iyi si yuzuyemo imivurungano mu gihe mpiriwe nkabona ibinezeza mukiza undinde gusamara mpore nkubahisha numumugisha Yesu jya unyibutsa gushima nimpura n'ibibazo nyigishe gutuza nyigisha ubwenge ucisha ukubiri n'ibituma nkugayisha mu ruhande rwawe mbariho nguma numumugisha Yesu jya unyibutsa gushima nimpura n'ibibazo nyigishe gutuza nyigisha ubwenge ucisha ukubiri n'ibituma nkugayisha mu ruhande rwawe mbariho nguma nyigisha ubwenge ucisha ukubiri n'ibituma nkugayisha mu ruhande rwawe